Pull up in a hammer Kalivondo. Gwala muskari kama combo. Nimepiga suti kama njonjo. Lakini trao chini ni Colombo. Mi waspanangi uongo. Me I don't mess with no bombo. Omolo, nimetoka bondo. 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 Nilikuwa roundi mwenda uko donho. It was a bright day, hella normal. Ndalikuwa na chunisha iromo. Tida na sudi, you don't know. And then I spotted this momo. Si ifu ndo mitama de manono. Kidogo waka nigusa migongo. Akadai tushiriki ngono. Jumini omolo na nimetoka bondo. Nakademka na haga na nyonyo. Mimi huyo nikakashika mikono. Mimi huyo nikakashika mikono. Then I took her to my crib in Lolongo. Slay queen akapewa chapodondo. Wet fry na samaki ya kamongo. Then I told her bitch kaoshe viombo. Pull up in a hammer Kalivondo. Gwala muskari kama combo. Nimepiga suti kama njonjo. Lakini trao chini ni Colombo. Mi waspanangi uongo. Me I don't mess with no bombo. Omolo, nimetoka bondo. 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 Hey, salute to my fans uko bongo. And trust me, bado ni kionjo. Omolo, nimetoka bondo. Badi kifika bizu nitambua kama thiongo. Nina chams, nimetoka loliondo. Na kamote nimebeba kwa kiondo. Si uchawi ni ngoma napiga promo. Omolo na nimetoka bondo. Niko na ofisi pale Londro. Wash wash tunasafisha mangondo. Na bidhana zishipa di Congo. Pifu ukileta kibare kwa mdomo. Mademu ni jua kama sponyo. Yani blessa, you think I was jomo. Kenyatta Raila Kalonzo. But I'm Omolo na nimetoka bondo. My hater mina apea onyo. Ichuki mefika kikomo. OG anapiga misomo. OG anapiga misomo. My hater mina apea onyo. Ichuki mefika kikomo. OG anapiga misomo. Omolo nimetoka bondo. Pull up in a hammer Kalivondo. Gwala muskari kama combo. Nimepiga suti kama njonjo. Lakini trao chini ni Colombo. Me waspanangi uongo. Me I don't mess with no bombo. Omolo, nimetoka bondo. 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 Omolo, nimetoka bondo.